Tusiba kawani Olwale robera no muntu ngo mwagala Bukendo kukera ngabala virala Newebu za love entufo bayo ya dawa Bajaja bafabe dabo jevalina ah. Mbiga nyeze sifarwa mkwano Nyeze sifarwa mkwano Zembiga nyeze sifarwa mkwano Boy, neta Zembiga nyeze sifarwa mkwano Nyeze sifarwa mkwano Zembiga nyeze sifarwa mkwano If you call me, I call you. If you text me, I text you back. If you check on me, I check on you. Yo cola bien colo becho chida botia. Chita y chiti, titi for tati. Do was our tuba twenkanye, but I swear upon God is a secular mulabu.
I respect myself.
Katifuka mire kuma vivi mbunetonda.
No,
obo kubuza nze safe camera.
Mutonzi wa feya salawo.
Ah, obo ncha wa ncha wa. No vero sose Katimbu boncha wangu nose netuke Nga netuka biche vitali munda makuru Echisoka sinze ya kujake mbuzi Katia wosida vansonga lwacho numia Nechirala you know me city atenja Katia mindi jifuwe ngole kamu
Mbiga nyeze sifarwa mkwano Nyeze sifarwa mkwano Zembiga nyeze sifarwa mkwano
Boy, neta Zembiga nyeze sifarwa mkwano Nze sifarwa mkwano Zembiga nyeze sifarwa mkwano Ejo jika yewe Muringa ba wendule Nga mumenyezo mutima nyabula Bata ina sente mbula Vutangi mia kwe gamba love Mwajifula ya kugula buguzi Obocha wancha wa Sigo no vero sose Katimbu boncha wa mbuno zene tuke Nga netuka bicho mutali munda makuru Echisoka sinze ya kujake mbuzi Katia wo sida vansonga lwacho numia Nechirala you know me city atenja Katia mi nijifuwe ngole kamu
Mbiga nyeze sifarwa mkwano Nyeze sifarwa mkwano Zembiga nyeze sifarwa mkwano
Boy, neta Zembiga nyeze sifarwa mkwano Nyeze sifarwa mkwano Zembiga nyeze sifarwa mkwano Ejo jika